Kabaru mojo no Marka windiri dum ni. Marka simore go. Koni kabaru mojo partudo e Yesu Almasihu bi Allah o fudori. Ni no windira e deftere annabi Hesay he.
Mbodoni wada e Yesu ma. Nelada am perowa lawol ma. Ko daande gullowa der jereende ina wiya. Pewne lawol jomirada ngol. Mbadane ba lappi portidi.
Yaya feñi woné baptiste der jereende ene yeyna baptiste gol waajtare ngam yafu ya bakatuji diwan yudenabe e Yerusalem nabe fof ina jahanno to makko o baptiste dum en der mayo yurdan tawa ene irlito bakatuji mu men yaya bornotno ko wutte cañirado lebi ngeloba dado paftol nguru o wurno ko babatti e njumiri ladde o mo yeynanno o wiya
burdoni sembolinde nana ara chagal am mi handani hay e turade mi habbet pelle pade makko min baptisme on ko e ndiyam kono kanko o baptista on ko e ruhu cenedo
e on jamanu yesu ummi nasaret e diwan galilee yaya baptisi dum e der yurdan do jeengata e ndiyam do kanko yesu o yi asamanuji ina cieko ruhu o ina jipporo e makko no fonduni sauta ummi dow asaman wi
wan woni bi ammo korsin mo tubi
doni don ruho duñimo der jereende woni der jereende he balde chapande nay ko don seitani jari bimo o hodduno koy kullon ladde te malaikaaji ina charwadnomo cagalde yaya soka yesu yehi galilee woni yeynude ton kabaru alla mojo woni e wiide
saha tajo nodo o yettima te laamu Allah ngu battima mbaccho de koy mon gongdi non kabaru mojo
o mo yahanno e dande wendu galilee he hawyi awobe dido hono Simon e minum biyetedo Andre ine beddo mbala e wendu he ngati kobe subalbe o wibe
dewe am mi watta on awobe yimbe
don tan be goppi sakitaaji mabbe be dewe makko o benni yeso seeda o yi bibbe sebede kono yaaguba e yuhanna minyum be gonno ko e der laana mabbe abe pewno sagitaaji mabbe doni don o noddibe be goppi ba mabbe sebede e fitram gollen be e der laana he be debbe makko kambe fobbe pay kafarnaawum nyane nyalawma foftere o naati e batirde he o woni janginde hede snoobe mo be kaawa eno janginirat noni gato jidaano e sariyankobe be kanko janginiratno ko baawde hawre gorko goto molaado ruhu tunwudo ine batirde he woni wullude ine wiya
aliyasum monadan monadan bidan malangarja ko pritsirdin nim morand monan ko janidaru
Yesu furimo wimo
deddu njalta e makko
ruhu tunwudo o dimbini gorko yalte mum ina wulla dande dow kambe fobe kawa be ngone namdirde koye mabbe abe biya
ko dum firti mate dum ko lawol kesol ko baawde o yamirirta hay ruhuji tunwidi di njabanamo
hono hojom inde makko mawni bangyo bang e der diwan galilee be njalti e batirde he be njaade yaagube yuhanna be paydoone don galle Simon e Andre e sum Simon debbo ina lelino dow ndaddudi ina faawgi Yesu yetti tan halana hala makko o battimo o jaggi jungo makko o umminimo debbo o serte paawgal mum woné sarurebe nden yehi ha kikiide cagal de nange muti o addana nyawbe be e molaabe seyde neji be fo sare nde fo renti e damal galle he o sellini yimbe heewe be nyabbuli ciertudi o ridi kadi seydaneji kewdi o accataado seydaneji di kala sabu kanji adi gandi holi kanko subaka law jango e mum tawi jamma ina heddi o ummi o yalti o heboy nokku teydo o woni toraade ton Simon e yaadibe mum gone yilaade mo no feewi nde be njitimo be mbimo
yimbe fof nana njilo ma
kono jaabibe o wi
costen jehen e gure saraje he modo foti yeynude tonne ngati ko dum yaltinimi
kono non o sori galile o mo yeyna e der batirde o mo ridde seyde neji nyawdo bras goto are makko dicci nyaagi mo ballal e dido konguli
so tawi a jabi hado way la bindemi
yesu hewi yurmende faade makko forti jungo memimo wimo
mi jabi lab
doni don nyaw bras ngu iwe gorko o labi cer cagal dum yesu ruttinirimo yamirore tinde wimo
hedo no moddi wata halan dum hay goto ya holloy hore ma jettino sadako badana labbin gol mangol sadak mu Musa yamiri o bele dum ina wonana be sedam faago
kono den gorko o yehi woni yeynude kabaru o ina sara dum ko dum wadi yesu natti wawde nadde wuro watti hebde boowal e nokkuji teedi yimbe ngone ummade bang yo bang ina ngara e mum marka simore didi balde seeda ciagal mum o arti kafarnaum yimbe be nani amona galle be denti habe batti bittondirde haydamal ngal rewotaako o woni habrude be kongol Allah ngol wodi arbe ina gaddi bofo mo worbe nayo ngundi kono be donki yettinde mo yesu sababude diddal ngal ko dum wadi be juli biltindi e tolno makko be dewni bofo e wuddere he tawi ina lelna e sekko deno yi holare mabbe o wi bofo
bandam bakkatuji ma nda fam
sariyan ko be jodi nobe don be ngone miijade berde mumen
holino o gorko haldi dum o yenni al holi bawdo ya faade bakkatuji so wona al
o fami doone don miijoji mabbe o wiibe
holi ko wadi odon jogo miijoji baadi ni e berde mon wiide bofo bakkatuji ma nda fam e wiide dum umma jettu sekko ma njaha holi hen ko buri webde kono bele odon ganda bi neddo o ina jogi e aduna bawde ya faade bakkatuji bofo modo wima umma jetta sekko ma kota galle mon
doone don bofo ummi jetti sekko mum yehi taw yimbe fof ina ndara dum kambe fof be naji be ngone yettude Allah abe biya
min meeda yidi ko wayni
Yesu ruti kadi to dande weduto yimbe fo ngone arde mum o mo wajjo dumen do yara do o yi lewi bi alfe ina jodi e yubirde juuti o wi dum
rew e am
lewi ummi rewe makko Yesu woni nyamde e der galle makko rendinobe juuti hewbe bakkudinobe jodi ina nyamda e makko kanko e almube makko sabu yimbe hewbe ina dewno e makko seriyankobe jeyabe farisien be ji Yesu ina nyamda e ben yimbe mbi almube makko be
holi ko wadi hombo nyamda e rendinobe juuti kanyumene bakkudinobe
de wonani dum o wiibe
wana celludo sokli chafrowo sokli chafrowo ko nyawdo addani mi noddude feewbe addimi ko noddude bakkodinobe
almube yaayaabe e farisien be ina koratno e der dum be ngari be mbimo
hol ko wadi almube yaayaabe e almude farisien be ina koratebe mabbe korata
o jaabibe o wi
bele dambobe ina mbawi horde tawa jombaajo gorko ina wondi e mumen e der sahamo wondi e mabbe o fof be mbawa horde kono ma saha ar do ittete e hakkunde mabbe e on saha mabbe kor hay goto dakkata fallare hesere e wutto kiddo den fallare hesere nde nyortat wutto kiddo ceekol ngol beydo te kadi hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumalleji kiddi den ndiyam resen dam fusaddi kanjam e sumalleji di fofdi mbas de lawol gotol ndiyam resen kesam lowete koy sumalleji kesi
wadi nyalawma foftere goto tawi yesu ina feccita kolongal almube mum ngone ittude chammeje e lawol ina mongo e der dum farisien be mbimo
ew holi ko sabi almube mabbe ina mbada nyande nyalawma foftere ko sare o hadi
o jaabibe o wi
mate on meeda tarade ko Dawuda wadi de heydi sokli nguro kanyum e yimbe mum mate on meeda tarade de o naati e galle Allah he e jamanu horeje yettinobe sadak biyeteda Abiyatar o nyaami mburu chakkaado o rokki hen yimbe makko de ne dey sari o yamiri nyaamde on mburu tan ko yettinobe sadak be
o wiibe kadi
ko nyalawma foftere o wada ngam neddo wana neddo wada ngam nyalawma foftere o hono non hay nyalawma foftere o ko bi neddo o woni joomum
Marka simore tati o rutti to der batirde to o tawi ton gorko gondudo e jungo mayngo wonnobe don be batte makko hakkilaji men ngam jewde to tawi o jogori ko sellinde gorko o e nyalawma foftere he mbele ina mbaawa wullitaade mo o wi jom jungo mayngo o
ummo darado e hakkunde yimbe he
caggal dum o wiibe
bele sare men o rokki en ko wadde ko moddi nyale nyalawma foftere walla ko wadde ko boni ko dandude fittandu neddo walla ko wardendu
kono be njaabaaki o jeewiri be kambe fo fitina tit horaagu mabbe ngu mettini bernde makko o wi gorko o
fortu jungo ma
o forti go tan go selli don e don farisien be njalti njododi e wonan be herod be ngam fewjude no bardimo ciagal dum yesu ummi don faydande weedu kanyum e almube mum jamanu mawdo giwdo galilee rewe makko jamanu mawdo goddo giwdo yude yerusalem idume oto bange yurdan e saraji tire sidon nani ko wadatno ko arito makko e on saha o wi almube makko be yo jewan mo lana hade diddal gal bitude mo de tawno omo sellitanno yimbe hewbe wondube musibbaaji be fo ulle makko ngam memde mo te so ruhuji tun wuri jinomo ndicantonomo ngonay wullude ene biya
kon won biyalo
kono o furotonodi o wi'e wotodi kalan hay goto wuli kanko ciagal dum o ngaboyto dow hayre to o noddi be o wela ben ngari notimo o subi hen sappo yidido mbele ina takkomo o nela dum en yeeynoide kadi o rokka dum en baawde ritude seydaneji ko beedo sappo yidido subi Simon mo inri Piero Yaguba e minyum bietedo Yohanna bibbe sebede be o inri Boaner Gesbe dum firti ko bibbe rigango Andere Philip Barthélemy Matcha Thomas Yaguba bi Alfe Tadde Simon Gendiyanke o kanyumen e Judas Iscariot jamfido mo o ciagal dum o woti galle diddal bangal non renti kadi ha kanko e almube makko be donki danje no be nyamiri den koreji makko nani dum ngaranimo ngati be biatno ko aldaya hakkille makko sariyankobe iwnobe Yerusalem ngari ha don be goni wide
ko ben sebul wonde makko on mawdo seydaneji di o riddinta seydaneji di
e der dum on noddibe o halani de be tindi o wi
holino seytane waawirta riddude hore mum so laamu fecci bo e hore mum ngun laamu waawata boyde te so galle fecci mo e hore mum on galle waawata boyde den non so seytane yani e hore mum fecci ma waawata boyde gayni hay goto waawa naade e galle gorko jom sembe hepta galu mum tawa tongani joomum ko adi fof kono so tawi tongi joomum ha gasi ina waawi nawde ko woni e galle mum fof e gonga modo wi'a on bibbe adama ina mbaawi ya feede bakkatuuji mumen e jennoje mumen fof kono kala jennudo ruuhu cenido o hebata yaafuya ngati joomum wadi ko bakkat ha abada
o haldi dum ko sabu abe biatno o wondi koy ruuhu tun wudo e won saha yum makko e minyiraabe makko worbe ngari ndari to ciagal galle to neli yo nodde o yimbe hewbe taarimo do wodi biidomo
arno to yumma e minyiraabe ma
o jaabi o wi
holi wonbe nenam e minyiraabam
o jeewi yimbe taaribe mo be o wi
nenam e minyiraabam nani ngati woni minyam walla nenam ko kala badowo sago Allah
Marka Simore Nayi. O woni kade janginde e dande wendu he diddal mangal taarimo haa o joodi e der laana to der wendu to yimbe be kebi e dande ndiyam he o woni janginirde be gede kewde tindi o mo wiabe
kedo de gorko goto meedi yaade aawoydi do saranno aawdi do wodi hen ko saami e lawol cholli ngari cikidum wodi hen ko saami e korkaade do leydi heewano fudi done don sabu leydi ni heewano den yehi haanaange hore jalludi di cumi njori sabu di galano dadi wodi hen ko saami e pudi nyaadi di mawni jarti jalludi mojji di ha donki jibinde wodi hen kadi ko saami e dow leydi mojjiri fudi mawni jibini de gabbe cowi laabi chapande tati de cowi laabi chapande jeegom de cowi laabi temedere
caggal dum o wi
kala jogido noppi gam hedade yo hedo
ndedo teli tarinobe mobe kanyumene sappo yidido be namnimo ko faati e tindidi o wibe
onon on dokkama famde sirru laamu Allah o kono wonbe bowal be ndewnante fofko e tindi mbele ina ndara ndartindo taw jiyata nana nantindo taw pamata mbele woto be tubde be njaafe
o wiibe kadi
mbele on paamani goldo tindol nden non holino paameton tindi keddidi di gaawowo o aawi ko kongol Allah woni e yimbe ko laawol do kongol gol saami do be kedoto tan seytane ara horkito kongol gol e mabbe woni hen kadi ko korkaaje de be kedoto kongol gol be jabborongol weltare done don konongol ala e mabbe dadi be kabboto e maggol tan ko saha dabbo e der dum so kiwal wala lepte sababunde kongol gol ari be pergitto done don woni hen ko pudi nyaadi di be kedoto kongol gol kono mi joji aduna baggene ngalu kanyum ene muyoji gede godde natata berde mabbe jartongol battangol dimarol be non ko saami e leydi mojjiri ko be kedato kongol gol be jabangol gol jibina woda hen ko sowi laabi chapande tati woda hen ko sowi laabi chapande jeegom woda hen ko sowi laabi temeder
caggal dum o wiibe
mbele ma wod kubbudo lampa ha gayna hippa hen lahal wala sakka dum les ndaddudi bele wona so neddo hubbi lampa liggadum ala fof ko suudi so wona ngam fenninede ala fof ko yurni so wona ngam hebnede nange e hore so won jogido noppi ngam hedade yo hedo
o wiibe kadi
tinno de e ko nandon ko ngati betante don ko do betanton wodbe do tema on beydane ngati kala jogido ma beydane kono ma ala o hay seeda mo jogi o heptete
o wi kadi
laamu Allah way kono neddo charda aawdi e ngesa mum ni so yidi joomum daano wala joodo jammay nyalawma kono aawdi ndi fudat mauna tawa joomum andaano yaari ko leydi ndi e hore mum funnatani ndi wada jalludi sammere rewa hen caggal dum gabbe chaawo hen so yehi ha gabbe de bendi neddo o jetta waftu mum doone don natana golle ngati saha chonyal yonti
o wi kadi
holi ko mbawaten nandinde laamu Allah ngu holi tindol pirdoten ngu ko nandata ko e foddere mutarda donde awete do ko kayre buri awdele aduna de fof famdude konde sonde awama de mawnata ha pudol mayre burto pudi di fof gol salta chate mawde ha cholli weye mbawa sabbinde buuri maggol
ko tindi kewdi baadi non o habriri himbe be kongol Allah gol tolno faama muyo mumen o wajor tono kabe so wona tindi kono kala ndewo teltuno e albube makko be o firtanano dumen fof e on yalawma de yehi ha kikide o wibe
taccen ketoyen gal to ngoral
caggal ndebe cierte diddal he be nawirimo no o wayi e laane heni laade godde njaade makko e on saha duleendu mawndu duppiti ɓen peƴƴe gone oƴƴaade nder laana he haa ka fuɗɗi heewde ndiyam. Kanko ko lelinooɗo omo ɗaani to laaci laana to, omo fawi hoore makko e ngaflaw. E on sahaa ɓe pindinemo ɓe mbimo:
ceerno, mati komin kalkato ko woƴaanima.
O fini o furi henndu ndu kadi o wi weenu ndu:
yeen deeƴ.
Henndu ndu daari fof wi cel. Caggal ɗum o wiɓe:
holi ko waɗi oɗon kula, holi to hoolaare mon woni?
Kaawisa mawɗo nanngi ɓe, ɓe ngoni e wiyondirde e koye maɓɓe.
Holi o saka hay henndu e ndiyam ene jaɓana ɗum.
Marka simore joyi. Caggal ɗum ɓe jetti oto bange wendu he e diwan Gerasa en. Nde o ƴeŋe laana he, gorko goto moolaɗo ruhu tunwuɗo yalte genale faye makko. O honno ko e hakkunde janale he, te o nattino wawde haɓɓede hayso callallal ƴettama. Ngati omo haɓɓeteno e geƴƴelle, o tongire callalle, kono taƴanno callalle ɗe o hela geƴƴelle ɗe. Hay goto alano sembe jagude mo. Jamma e ñalawma o wonatno koy yaade hakkunde janale he walla e dow kaaƴe. Omo wulla, omo ŋaccira hoore makko keltine kaaƴe. O soyni yeesu, o dogani ɗum, o sujjani ɗum, o wulli daande dow, o wi:
yeesu, mi Allah ɓurno soote, waɗanon min mona yaako ma e innde Allah wotaneaɓɓam.
Ngati yeesu wonno koye wiide ruhu tunwuɗo yo yaltu e makko, yeesu namnimo wi:
holino mbiyeteɗa?
O jaabimo o wi:
mbiyetemi kokono gatiyamin keewe.
O ñaaguimo kadi no doole makko ponno woto yaltinɗe diwan o. Hoornde bamɗi tuge mawnde ina duratno ɗon e fongo hayre. Ɗi ñaaguimo yo rokkuɗi nadde e nder bamɗi tuge he. O rokkiɗi ɗum, e on saha ɗi jalte gorko he, ɗi naate bamɗi tuge he. Orne nde fo ɓabbiti to dow fongo to, yortu yi e nder weendu he yooli hen, ma won hedde ujunnaaji ɗiɗi mbabbatugal. Aynaaɓe ɓe dogi jaytanoyi saare nde e saraji mum ko kewi ko. Yimɓe ɓe jehi ƴe woyde, ɓe gari ha to yeesu. Ɓe ji gorko moolanoɗo konu seyɗanejo o, ina jooɗi, ina ɓorni comci, kadi ina wondi e hakkille mum. Kulol jaggi ɓe. Tawanoɓe kabri ɓe ko hepti gorko o e babɗi tuge ɗi. E on saha ɓe goni e ñagade yeesu yo yaltu diwan mabɓe. Nde o yeehi o faye jolde e laana he, moolanoɗo seyɗaneji o ñaguimo yo accuɓe gonda. O salanimo ɗum o wimo:
hoot galle mon to koreji ma, jayta ko jomiraɗo o waɗanma foof no jogori e ma yurmede.
E on saha gorko o yeehi woni yeynude nder diwan cahe sappo he ko yeesu waɗanno ɗum ko. Nannoɓe ɗum ɓe fo jagga kawisa. Yeesu jolte laana ruttingal to ngoral. Diɗɗal mawgal ari taari ɗum kadi. Ɗo woni daande wenduɗo gardiɗo batirde goto biyeteɗo Yairus yimo, dicci e yeeso makko, ñaguimo ñagude tinde wi:
ɓingel am dewel nana haɓa e wonki, bono ñaguima yo ar pawa juuɗe ma e maggel beele ngel sella ngel wuura.
O yaadi e makko. Diɗɗal mawgal rewe makko ha ɓittimo bangeji fo. Ndeke debbo goto ellinoɗo ko fotino duuɓi sappo e ɗiɗi ina wonno ɗon. O leptinoma no feewi to safroɓe hewɓe, te o yoɓi ɗumen kaalis makko foof, kono semorani ni. Ñawngu ɓeydi ni ko musde. O nani haala yeesu ina haale. O naati e diɗɗal he, o ardi caggal makko, o memi wutte makko. Ngati omo wiyatno hoore makko:
ay so dañmi tan ko memde wutte makko, mi sellat.
Ƴiƴam makko dari ɗon e ɗon. O tini e ɓandu makko ñaw makko selli. Nden tan yeesu tini won bawɗe giwɗe mum, yecciti e hakkunde diɗɗal ngal wi:
holi memɗo wuttam?
Almuɓe makko ɓe mbimo:
ayi diɗɗal ngal ena ɓittuma bangeji fof ndudda kadi biya holi memdo wuttema
kono woni lemaadi holi baddo dum debbo woni signude kulol sabu ene anduno ko kewi ko ari dicci yeso makko halani mo gongo o fof yesu wimo
bandam debbo holare ma dandima ya e do jam sel
ko gaynani haldu ha wodi iube to galle gardido baptiste to biidum
ingel ma sankew holko wadi ada tampini cerno
kono yesu hedaki haale mabbe ni wimo
woto hol gongdin tan
o yamirani hay goto yaadude makko so wona pierre e yaaguba e minyum hono yuhanna be jetti galle gardido baptiste o o tawi don jirgitare maunde o yi yimbe be ina ngoya ina kamto o naati e galle he o wibe
holi ko saabi de jirgitare fof ko wadi odon ngoya cukolel gel mayani ko kodani
be ngoni e jaldemo e on saha o yaltini be kambe fof o nanni babirado e yummirado e almube tatobe to cukolel gel o jaggi junge magel o wigel
talita kum
dum firtata ko cukolel dewel mbodo wima ummo cukolel dewel gel ummi done don wone yaade gel yaratno koy duubi sappo e didi nden be jiidum be naji yesu yamiri be yamirore tinde wota be kalan dum hay goto o wibe kadi yobe dokkugel ko gel nyaami marka simore jegom o ummi e on nokku almube makko dewe makko o ruti wuro mabbe nden yeyi ha nyalawmo foftere o woni janginte e der batirde he yimbe hewbe hedtonobe mo be kawa ngoni e wide
holi foftu dum do iwrimo holi ngal hakilanta gal o jogi ko ni ndaw kawe saagi
mate o wona monise bi mariama mawnum yaqub e yoses e yud e simon
mate wona ko enen e bandiraabe makko rewbe koddi
o wontani be fergitere e on saha o wibe
annabi wa sani teddinede so wona e der wuro mumen e hakkunde bandiraabe mum wondude e der galle mumen
o ronki wadde don hay kawisa goto so wona o fawi juude makko e nyawbe seeda o sellini dumen te ngakkene mabbe holare nde haawimo cagal dum o yehi janginoide e der gure saraji he o noddi sappo dido be o neliri dumen dido dido o rokki dumen baawde riddude ruhuuji tunuudi kadi o yamiri be soyaabe danno woto be njobo hay huunde so wona sawru woto be njobo wona mburu wona sakkos wona kaalise der jeybaaji mabbe o yamiri be yobe borno pade kono woto be nawru wutteji didi o wiibe kadi kala galle mo be naati yobe keddo don haande be gummi e on nokku fof kala nokku do be cala jabbede walla heedede so abe jalta don yobe piddu pundi koyde mabbe ngam setanaade dum salaare mum be jeyni yimbe be yo mbaccio koy mumen be ngoni e riddude seydaneji kewdi abe moma nebam e nyawbe hewbe abe cellina dumen herod lamdo nani haala yesu ina haale ngati inde makko ala fof do hedduno won wiadnobe ko yaya baptiste o wurte hakune maybe ko dum wadi o jogi bawde wadde kawisaji kono wadbe be biyatno ko elias wadbe be biya ko annabi no annaba beni nden herod nani dum wi
ko yaya mo tannomi hore mum o ko kanko wurti
ngati herod yamirino yo yaya jagge tonge der kaso o wadir nonon ko sababu de herodiad jom suudu mawni ko biyetedo philip mo resno o sabu yaya ina wiatno resde mo jom suudu mawni ko ina harmi herodiad sekani yaya yidi warde dum kono waawano sabu herod ina hulno yaya ngati nanduno ko gorko pewdo cenido ko dum wadi o mo renannomo so tawi o hedimo mo hakkille makko jibotono nden ne dey o mo yidi hedade mo kono non herodiad dani mosel nyande kew ciftingol jibinede herod herod wadani watulabe mum kanyumen e horebe soltebe e fayodin be galile be fof kodum bi herodiad debbo joli wone amde e hakkude teddinirabe be herod e hobbe mum fof belti e won saha o wi suka debbo
hala nam ko jidda mi wadan ma mi wondi ma mi wadane kalo ko nyaagidaami hay sindo tawi ko feccere laamam ngu
e der dum suka debbo yalti wi yumum
hole ko pon mi nyaagaade
yumiraado o jaabimu wi
nyaago mo hore yaaya baptisowo o
suka debbo heñi ruttito lamdo to nyaagi dum wi
njinmi ko gaddanaami joni joni hore yaaya baptisowo e nyorgo
lamdo o yungini no feewi kono tawde wondino e yeso teddiniraabe be o waawano nyamtude kongol makko e on saha o neli doone don soldat goto o yamiri dum yo addoy hore yaaya soldat o fokkiti naati e der kaso he taji hore yaaya fawe e nyorgo addi totti suka debbo ne totti yumum nden almube yaaya be nani dum be jeyi be gaddoy bandu ndu be bari dum e yenande nela be ngarti e yesu njangtani dum ko mbadi e ko njangini ko fof o wiibe
jehen nokku teedo bele odon baawa foftade
ngati ya ngarta ina hewno ha kanko yalbum makko be ben dunki danji hayno be nyamiri e der dum kambe tan be joloye e lana he be njabani nokku teedo goto kono heewbe njiya be njaha keptini be ngiwe gure heew fof ndogari to be njabani to ngati be yettade ndeno jeegi e lana he o yi diddal mawgal ende makko heewi yurmede faade bagal sabu be mbano kono baali di ngala gayna ko ni o woni janginde be gede kewde nden yehi ha hiri almube be battimo bi
hiri te o nokku ene yewi yamirbe yimbe yo charo e nguron e gure saraji he mbele ina codana ko e mumen ko nyami
o jaabibe o wi
onon e koye mon dokkebe ko be nyami
kono be namnimo be bi
maten jidda komin jetta dena rungaji temede didi min codana be mburu ko be nyami
e on saha o wibe
no foti looti mburu jogi don je heje woye
den be jeyi habe laabama be bimo
min jogi ko looti joyi eli didi
caggal dum o yabiri almube be yo njojjinir yimbe be gomuji gomuji e dow hudo heccho be njodi be mbadi lowe lowe de mbada temedere neddo de mbada chapande joyi o jetti looci joyi mburudi e liddi didi di o hoyni asaman o yetti yalla o taji mburu o totti almube yo peccu dum yimbe be o fecci be kambe fof kadi liddi didi di kambe fof be nyaami habe kaari taji tene mburu e liddi keddinoore de ndendina ngoni cengele sappo e didi nyaamno mburu o ko ujudnaaje joyi gorko don tan o jolni almube makko e lana he mbele ina ngadoma ngal to ngoral faade beta sayda tawi kanko e hore makko o mo rutina diddal ngal ndeno serti e magal o ngaboy dow haire ngam toraade nde jammaari tawi lana ka ina yara e hakkunde wendu he ko kanko tan goto heddi dow o soyni almube be ina ngawjira sattende sabu be kuccirno koy hendu nden yeyi ha hedde wendogo o woni yaade e dow ndiyam he omo faye mabbe o debi yawtude be kono nden be njimo omo yaha e dow ndiyam he be cikki ko jinne be ngone wullude ngati kambe fof de be njimo be njibima kono doone don o wibe
gartire hakillaaji mon komin woto kule
cagal dum o jele der lana he o jodi e sara mabbe hendu ndu daari kambe koyemabe ko be najnobe ngati be paamaano kaawi sa mburo sabu ko be tiidbe koye be ngayni taccude wendu ndu be jetti gede saret be njofi don be jeengi laana he tan yimbe be keptinimo cari e saraaji he fof ina pawa nyawbe e cekke ina ngaddandamo e kala nokku do nana a mona don te kala do waawno wonde gila e der nguron tokoson haa e gure mawde haa e ladde yimbe be gonatno koy fawde nyawbe mumen e dingirle ine nyaagomo yo accube mema hay soko cebal wutte makko te kala mem do gal sellat marka simore jeedidi fariseen e hunde e sariyan kobe ummi be yerusalem taari yesu be ji woni almube makko ine nyaamira juude tunwude manam tawa codaaki no diine mabbe wirini wadi non ko farisien be e yahuden be fof nyaamata taw coodaki no handita ni sabu be dewi ko aada mo be doni e tandiraabe mabbe o te so tayi be garti tigiral be nyaamata taw be jiiwa ko adi fof abe dewi kadi aadaaji goddi kewdi ko wayno lawjugol korelode e guttuuji e payande jaka e on saha farisien be e sariyan ko be namni mo bi
holi ko wadi almube mabbe ina mbasa rewde aada mo donden e taniraabe men o ina nyaamira juude tunude
o jaabibe o wi
annabi esay longini e mon gonga onon naafi geji di hono ni no windira golle nyol teddintami tan ko e haala kono e der berde mabbe abbe goddimi no be dewirtamini ala ko firti hay batte ngati be janginto ko aadaaji yimbe e le ko jamirojam odon goppa jamiroje alla de kabbodon e aadaaji yimbe di
o wiibe kadi
odon cebani falki saade yamirore alla ngam wadde aadamon onon e koemon ngati ko ni Musa wi teddin yumma e babama o wi kadi kala bonirto yummum walla babamum needi ina foti warede kono onon biyeton ko so neddo wi yummum walla babamum ko ponnomi wallidde mako ko korban jarani ko ina walla hankadi yummum walla bamum on kadi mo dum ko non pirtirton nafore kongol alla aadaaji di donondirdon di te odon bada gele kewde baade non
ciagal dum o nodditi kadi diddal gal o wi
kedo de kam onon fof te paame dum do ala fof ko ummoto bowal rewo e hunuko ko ina tunwina neddo koko ummoto e bernde yalta e hunuko ko tunwinta neddo so won jogido noppi ngam hedade yo hedo
ndeno ummima e diddal he o naati galle albumi makko be namnimo ko faati e gol kongol o wiibe
bele ononne on gala hakillaaji on paamanu ko ummoto boowal rewo e hunuko neddo ko tunwinta joomum ngati dum don naatani e bernde joomum naati ko e reedu mum te yaltirta ko e terde bandu
e din konguli yesu dagni kala nyamri o wi kadi
ko ko yaltata e bernde ko tunwinta neddo ngati iwata e bernde neddo ko miijoji bondi dunyoji neddo yo fij yo wujju yo warhore yo jin yo yinne yo bon bernde yo funtu yo habbo e gede gamotinde yo hir yo bonnit wodbe yo farno e yo fui den gede bonde fof ngiwata ko e bernde te ko kanyumen tunwinta neddo
o ummi don o fay diwan tir o naati e galle goto o yidano hay goto tina amona don kono o ronki suudade e der dum debbo goto mo bingel mum dewel molano ruhu tunwudo nani hala makko ari doone don diccanimo on debbo ko grek o ummi ko fenisi e der diwan siri o nyaagimo yo ruddu seydane o yalta e biiko kono yesu wimo
accu ko adi fof sukabe be kara ngati jettude nyamiri sukabe weddo dum dawadi fewani
o jaabimo o wi
ko gogo cerna nende de ay dawadi tenkoji di heri kocindo nyamiri sukabe chamdi
e on saha yesu wimo
sababu ne gol jaabawol ada wawi hodde galle mon seydane o yalti e bi
e der dum o hoti galle mabbe o tay bi ko o inelili dow ndadudi mum te seydane o yalte mum yesu ummi diwan tir rewi sidon fecciti diwan chahe sapo o arti wendu galile o adana gorko paho nemsado o nyaaga yo fawi mum jungo makko e on saha o deeyi paho nemsado be goddisi diddal gal o wadi pedeli makko e noppi mum o sirji o memi demgal mum tiagal dum o hoyni asaman o uumi o wimo
e fata
dum firtata ko sukkito done don noppi gorko o cukkiti demgal mum tongiti wone halde no hanirta ni yesu yamiri woto yimbe be kabru dum hay goto kono omo hadabe dum tan abe beydo yeynude yimbe be kebi kaddi kawisa ngone wide
golle makko fof ko pattam lame o ma nanna hay fahadube o ma halna hay mumbe
marka simore jetati e on saha diddal mawgal renti kadi de tawnobe ngala ko be nyami o noddi album makko be o wi dumen
berndam ina heewi yurmende faade be yimbe ngati ko hande wadi balde tati ko be gonde am te be ngala ko be nyami so tawi mi rutti be galleji mabbe tawi be nyamaani be janat heege e lawol ngati huunde e mabbe ngummi ko to woddi
almube makko be njabimu mbi
holi fof to mbawaten nyamminde be e der ndedo ladde tula hela
o namnibe o wi
no foti loci mburu njogi don
be mbimo
min jogi ko loci jeedidi
e der dum o yamiri diddal gal yo jodo e leydi o jetti loci jeedidi di o yetti alla o tajidi o totti almube makko be yo peccu dum diddal gal be badiri non abe jogino kadi li kon pamaron seeda o barkini kon o wi almube makko be yo peccu kon kankonne be nyami habe kari almube dentini tajitini keddinode de kebbini cengere jeedidi ko hedde ujunnaaje nayo be gonno ciagal dum o rutinibe o joldi e almube makko doone don o fay diwan dalmanuta farisien be ngari puddi yewtidde makko ngam jewtindade mo be nyaagimo yo hollibe kawisa giwdo dow asaman o umi ko juuti o wi
holi ko wadi odo yonta ina yilo kawisa e gonga modo wi on hay kawisa goto on kebata
ciagal dum o serte mabbe o jolte lane he o faygal to ngoral almube be jejjiti nawrde mburu te kedderino ko lochol gotol e der lana he e on saha o rokki be ndedo yamirore
ndenoto de te nangete koy mon e lawir farisa en o e mo herod o
almube be ngone haldude koy mumen sabu ngalano mburu o andi ko be kalata ko o wibe
ko wadi odon kalda e koy mon sabu on ngala mburu mate ha joni on paamani taw walla on tid koy odon jogi gite kono on jiyata odon jogi noppi kono on nanata mate on ciftarani de tajanmi worbe ujunnaaje joyo loci joy murunde na foti cengele kewde tajatine dendin don
be njaabimo be mbi
cengele sappo e didi
o namni be kadi o wi
de tajanmi yibbe ujunnaaje nayo loci jeedidi murunde na foti cengele kewde tajatine dendin don
be njaabimo be mbi
cengele jeedidi
nden o wibe
te ha joni on paamani
be jetti beta sayda o addana don gumdo o nyaaga yo mem dum o dawi gumdo o faari dum ciagal wuro ciagal dum o sirje gite mum o fawe mum juude makko o wi dum
bele a fuddi ma yide
gumdo bamti gite wi
meda ye yimbe be baye am kono lekkon ni kono abe njaha
Yesu fawi kadi juude mum e gite makko ndeno ndari o tawi o salli o watti yide ha labta e won saha Yesu wimo yo hot kono woto wurto to der wuroto ciagal dum Yesu e albu mum pay gure takko Cesare mo Philip o namnibe dum do e lawol
e wiide yimbe be holimin
be njaabimo be mbi
woni hen ina mbiyo ko yaya baptisowo Beyo mbe ka Elias
be kadi mbe ka goto e annababe be
o namnibe o wi
o nonne e wiide mon holimin
Pierre jaabimo wi
ko an woni almasihu o
e der dum o yamiribe yamirore tinde woto be kalan dum hay goto ciagal dum o woni janginde be alay sago bi neddo o yara mette no feewi alay sago hoobe be e ardibe yettinobe sadak be e sariyankobe be nduñamo alay sago o ware o wurta balde tati ciagal mum o haalidibe dum ha labti nden Pierre deyimo woni furade mo kono yecciti o ndari almube makko be o furi Pierre o wi
woddo mi don an seitano gati mijoji ma giwani to Allah giwi ko to yimbe
tiagal dum o noddi diddal gal e almum makko be o wi dum en
kala jiddo rewde am yo natto mijade hore mum wakko fengirde mum rewaya gati kala jiddo fandinde wonki mum wa satki kono kala basdo ki sababunde am e sababunde kabaru modjo fandinatki holi ko hebde aduna o fof no woruno nafata neddo so tawi wasi wonki mum bele ina wodi ko neddo waawi tottude ngam sotude wonki mum kala kersudo mi min e kongulam e hakkunde o do yonta jamfiido Allah bakko dinowo maabi neddo on e hersu jomum so ardi e malaikaaji cenidi di e der darja baba o
marka simore jenay o wiibe kadi
e gonga mudo wi on huunde e wonbe do be medata maide taw yaani laamu Allah ngu ina arda baawde
balde jeegom ciagal mum o nawi Pierre Yaguba e Yohanna o teldu ye men dow hayre tawnde baadi makko wakhli e gite mabbe cumci makko batti nyirkude danwi ha hay guppo goto waawa ranwinirde non e aduna he Elias e Musa peñenebe ina kalda e makko e der dum Pierre wi mo
cierno gonal men do ina feewi dal min darna do cialeje tati an goti Musa goti Elias goti
o andano ko halatno ngadi kulol mangol ko jaggunobe rulde ari huuri e mabbe sawta ummiribe e der rulde he ina wiya
o do ko biyam mo kursinmi kedo dem
doni don almube be jeeji njiyani so wona Yesu ina heddude mumen ndebe paye tellade e hayre hende o yamiribe wotobe kalan hay goto ko be njiko haande bi neddo wurte hakkune maybe fof be njabi ngol kongol kono be ngone namnodirde ko e mabbe holi ko firti wurtude hakkune maybe tiagal dum be namnimo be bi
holi ko wadi seryan ko be wiide ko Elias foti adade arde
o jaabibe o wi
ko Elias adato arde feewni to fof tawde ko non holi ko wadi bindidi ina biya kadi bi neddo o ma leptono feewi te ma jaggire kutuya mbodo wiya on Elias ari ha gasi te yimbe be mbadi dum ko bela no windira faade mumni
den be ngari ha e sara almube be de jiddidal mawgal ina taari dumen seriyankobe be ina jiddide mumen den yimbe be njimo dum haawi dumen kanyumen fof be ndogi be jabbo yimo o namnibe o wi
holi ko jewti tone mabbe
gorko goto jaabimo e diddal he wi
terno komi gaddan do mo biyam gorko mo ruhu mumdinowo moli do jaggemo fof holi banbo e leydi uno ko makko jofu ngufu o herjendere nyiidi o yoro kos mi nyaagima almudde mabbe yo niddumo kono be donki
Yesu hebbiti wiibe
e heyma yontamo ala holare ko ha holinden ponmi kadi wondude ma ko ha holinden ponmi kadi munyandema gaddane kam cukolen ngel
o addana ngel den ruho yimo dimbini cukolen ngel libi ngel ngel woni firlade hunuko maggel ina jufa ngufa o namni baba o wi
ko gila holinden ngel wayni
o jaabi o wi
gila engel famdi te saha fof ruhu o ina dunyangel e der jaygol kanyum e ndiyam ngam halkude ngel yurmo min ballami so tawi hada wawi
Yesu hebiti wimo
ndiyata ko sumida wawi hunde fof ina gasana gongdindo
done don bam cukolel ngel wulli wi
mi gongdeni kono wallam ngati gongdende ene saderimi
den Yesu yi diddal gal ina doga ina ara furi ruhu tunuda o widum
ruhu mum di nowo panno modo yamirma ya yalto chukulel he te woto natu e maggel ko heddi hen ko
ruhu o wulli dimbini chukulel ngel dole yalti ngel wayno maygel ni ha ko buri hewde wonnobe donbe ngone wiide ngel mayi kono jagge jungo maggel o ummini ngel ngel dari nden hoti galle ha almubi makko be teldi e makko be namni mo be bi
holi ko wadi min don kiriddu demo
o jaabibe o wi
ruhuji badini ko torogol tan riddata dumen
be gummi don be pecciti galile o yidano hay gorotina ngate mo janginanno almubi makko be te mo wiatno dumen
bi neddo o ma wedde e juuda yimbe be mbaramo kono e der balde tati caggal maade makko o wurtat
kono almubbe be paamaano firokan haala te be ciusano namnaade mo be jetti kafarnaum ndeno hebi to der galle to o namni albubbe makko be o wi
holi kon jeddondiranno don e laawol he
kono be dejji ngati be jewti danno e laawol ko holi burdo mawnude nden o jodi o noddi sappo edido be o wi dumen
kala jiddo ardade heedata ko caggal heddibe be wona carwo mumen
caggal dum o jagge jungo cugolel o addi dum e hakkunde mabbe o jetti dum o wiibe
kala jabbido cugolel hono gel do e indam ko min jabbi te kala jabbido mi wana min tan jabbi kono kadi jabbi manel dum o
yuhanna wimo
cern min ji gorko goto ene riddire seedi neji indema te min kadi mo dum sabu o rewani e men
kono o wi
woto kadi mo dum ngati hay goto waawa wadde kaawi se indam rutto haalami ko boni don e don ngati kala mo lunda ki en ko e men wondi e gongo mo de wi on kala dokkudo on horde londe ndiyam sababu de ko almasihu o jey on wasata muk njenari mum kala libdo e bakkat gotel e kondo cukolon kon ganduda ina gongdinimi jomum habbane hayre teddunde e dande wedde e der geec buri e mum so tawi ko sababu ne jungama janirta e bakkat tadngo ngati hebirde mo gurdam tigri gidam jungo woto buri e ma jogade juude didi nata jahannam jeyngol gol nyifata ngol don gindi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata so tawi ko sababu de koyngal ma janirta e bakkat tajngal ngati natirde ma e gurdam tigri gidam koyngal gotal buri e ma jogade koyde didi beddeda e jahannam don gindi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata te so tawi ko sababu de yitere ma janirta e bakkat lokninde ngati natirde mo e laamu Allah he dokkere buri e ma jogade gite didi beddeda e jahannama don gindi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata goto fof ma safnire jeyngol no lamdamni lamdam ko hunde modjare kono so tawi lamdam suyti holi ko chafnirton dam onon jogode lamdam e der mon ngurdon dejre
Marka Simore Sappo o ummi don o fay diwan yude e caggal yurdan yimbe hewbe taarimo o woni jangina dumen kadi hono no wowno wadirdu dum ni wodi farisen arbe makko namni mo dum do ngam jewtindade mo
bele serde jom suudu mum ene yamira
o jaabori be gal do namnal
holi ko Musa yamiri on
be jaabi be bi
Musa rokki gorko windude bataake ciergal sere jom suudumu
e der dum o wiibe
addani mo windande on len yamirore ko odon tiidi koye kono gila e fuddode Allah tagi debbo e gorko ko dum wadi gorko hertoto yumum e baamum habbo e jom suudumu kambe dido fof be gonta bandu wotul hono non be natta wonde dido be gonta gotum nden non woto neddo sernu ko Allah rendin
nden be koti galle almube be namni mo kadi ko faati e nden tobere o wiibe
so tawi gorko seri jom suudu mum resi goddo on gorko jini faade e jom suudu gadan o hono non kadi so debbo seri jom galle mum gorko goddo resi dum on debbo jini
wodi addan be mo cukalon bele o mo mema dumen kono almube puri ben ndeno yidum o berni o wi albobe be
gacce cokolon kon garayam woto kade kon gati jeyla mo Allah ko waabe no makkonni e gonga mudo wi'e on kala mo jabirani laamu Allah no cukolelni natata hen
cagal dum o jetti cukolon kon o fawi juude makko e makkon o duwani kon do fokkiti do gorko goto dogi abbimo dicci yeso makko namnimo wi
cerna moddo holi ko ponmi wadde ngam hebde ngurdam ha abadadam
o wimo
holi ko wadi adabi ami moddo moddo ala sona Allah ada andide do jamiroje woto war hore woto jin woto wujju woto seto fenande woto ton teddin yuma e bama
gorko o jabimo wi
cern mbodo reni dum fof gila e tukagu am
den yesu ndarimo jogi e makko korsa wimo
ada ngakira gedel gotel ya yeyo yu kun jogi da ko fof ndokka kaliso wasbe den ma dangaludo asaman jagalum ngara ndewayan
kono den gorko o nani din konguli yeso mum bawli yaade sunare ngati ina alduno no feewi yesu yeji wi almube mum be
koni konat gol jom jawdi en elamu Allah jogodi sadoide
almube be kawa edin konguli kono o hebbiti kadi o wibe
bandirabe koni konade laamu Allah sadi ngati rewde gelobo e wuddere mesalal buri webde e naade galo e laamu Allah
almube be beydi haawete ngone namno dirde e koy men ine biya
den non holi bawdo dannede
o jeewibe o wi
do yimbe dum wonata kono ina wonado Allah ngati ala fof ko sadi Allah
den Pierre woni widemo
minen min goppi fof min dewi ema
o jaabimo o wi
e gonga mudo wi on ala gaccudo sababunde am sababunde kabaru modjo o galle mum minirabe mum maunirabe mum yummum bamum sukabe mum wala gese mum mo hebata temedere e ko woppi ko e odo saha mo gonden joni gila e galleji ha e bandirabe rewbe ma worbe ha e yummirabe sukabe gese ma jomum heb kadi lepte e der saha garowo o ma jomum heb ngundam ha abadadam kono hewbe ardibe be ma battindo te hewbe e wattindibe be ma gardo
be jetti lawol ngam ngabbide Yerusalem o ardibe tawi almube be ina gonde fayre te rewno e mabbe be ina gonde kulol o deyi sapo idilo be o woni halan dumen ko jogori hebdemo o wibe
kedo de edeni ngabbita Yerusalem ko don binedo o jogori weddede e juude ardibe yettinobe sadak e sariyankobe mabbe paw e makko kugal maide be mbadamo e juude be gona Yahuda en ben ma pijirmo cirja e makko karwiso mo mbaramo kono balde tati cagal mum o wurtat
cagal dum Yaquba e Yohanna bibe sebede ngari e makko mbimo
cern won ko min jidi nyaaga dema min jidi ko mbadana min dum
o wibe
holi kon jiddon mi wadana on
be mbimo
rokku min takka dema e der darjama o wona bange ma nyam o yo wona bange ma nano
kono non o jaabibe o wi
on ganda ko nyaagoto don bele odon baawi yarde metti de jaranmi de walla baptisede Muse kino amni
be jaabimo be mbi
amin baawi
o wibe
ma on jar metti de jaranmi de kebon baptiskol gol keban ngol kono non ko faati e fodbe jodaade bangam nyaamo walla bangam nano wana min rokkata dum den jonde jeydu men ko fodnaabe dumen be
den sapo be nani dum cekani Yaquba e Yohanna den o noddibe o wibe
odan gandi lollirbe laambe be laamori dowlaaji mu men ko kufunaaji towdi kadi ardibe be ina kolla di bawde mu men wana non dum foti waade e mon onon kono so goto e mon yidi wonde mawdo foti ko wonde charwowo mon kadi so goto e mon yidi wonde gardido foti ko wonde maccudo mon onon fof ngati haybina do arani sarwede ari ko sarwude e rokirde wonki mum gam sotude yimbe hewbe.
Kanko yalmube makko be jetti yeriko den be jalti don kambe diddal mawgal be tawi gumdo bietedo Bartime bi Time ine joodi ine yelo e saralawole nde wonani ko Yesu mo Nasaret wirtoto don woni e wullude o mo wiya
Yesu tanum Dauda yurumami
hewbe ngone furade mo ene biya yo deju kono beedi kadi wullude o mo wiya
tanum Dauda yurumami
Yesu darti wi
noddemo
den be noddi gumdo o be biidum
wotto hakkille horema gummoda o noddemo
o tuudi wutte makko o giddi o faye Yesu Yesu namni mo wi
woni ko jidda mi wadan ma
gumdo o jaabi mo wi
jarno injit mi kon e gumtinami
Yesu wi mo
ya holare ma dandim
done don tan o wumti o rewe makko Marka simore sappo e go den be pandima Yerusalem habe jettima Betafase e Betani dow haire Olive o neli dido e almube makko be o wi dumen
jehena to ye e ngoy wuro wongo yeso mon so on jettima mo on jido ne don molam babba ba meeda waddede ina humi kumte ba gaddon bado te so wodi namdido on ko badan tonni biedum jomirada o ina sokliba tema artirba joni hado
be pokkiti be tayi molam babba ngota ina bowal ina humi e damal galle be kumtiba wodi e darinobe dobe namni be bi
ko batton ko ko woni wodi odon kumto molaba
be njaborino Yesu wiruno ni ben goppibe be jehi be gaddinimo molaba be jappi e mabba wuteji mabbe o wadi yimbe hewbe birti wuteji mun e lawol wodbe be ngone helde ciata kecce e ladde he ina berta be gardimo be keedi ciagal makko ina ngulla ina biya
teddungal wodani Allah yo barke jippo he garowo he inde jomirado barke wodani laamu tani me Dauda ngarowu ngu teddungal wodani goldo to nokkuji burdi towde o
onati Yerusalem o fayto der galle Allah to deno jeewi fof o fay Betani kanko e sappo idido be ngati tawi hiri jangoy mum do yaltata Betani do o heydi o soyni jiwi biltuki o yeji jeewodi so tawi ma o taw hen ibbe kono de o badiki ala ko tawe makki so wana brimlif ngati on saha wonano saha jibbe nden o wi jiwiki
hay goto wonta nyamde bibbe mako heddi hen ko
almube makko be nani dum be jetti Yerusalem o naati e galle Allah he o woni ridule yeyatnobe e sodannobe donbe o libi tabe weccobe kalisbe e jodorde yeyobe polibe o hadi yimbe fof rewnude hunde e der galle Allah he ciagal dum o jangini be dum do
mate wona ina winda gallam ma laato torodo leddi fof kono onon on battimo sudorde wuybe
ardibe yettinobe sadakbe e sariyankobe be nani dum ngone yilade wardemo kono be ciusanomo sabuno janginiratno ni ina haawi yimbe be fof nden yeyi ha hiri kanko e almube makko be jalti sare nde subakalaw jangoy mum tawi be jaha be birti jiwiki be tawi aki yori kos ha hebi dadi Pierre Seftori ko kewno ko wimo
cerno yew jiwiki kono daaki nana yori kos
e der dum o hebbiti o wibe
gongdine Allah e gonga modo wi on kala biido de do haire duggito do gonda do pokko e da der geej su jomum sikitaake bernde mum te gongdini ko wi ko ma wad jabante ko dum wadi modo wi on so tawi odon toro hunde gongdine on kebi nden ma on jabane te so on darimo odon toro so tawi won mon jogi tali don hunde njaafode dum ko adi fof bele baba mon gondo do asamano ina yaafo on to nyangeji mon kono so tawi on jaafata ko wodbe baba mon gondo do asamano ona yaafata ko on to nyangeji mon
ɓe dutti Yerusalem kadi ɗo yahanno e nder galle Allah heeɗo ardiɓe yettinoɓe sadakɓe e sariyankoɓeɓe e hohoɓeɓe gaari e makko mbimo
holi to pawɗa gueɗe ɗe mbaɗata ɗe holi jamirɗo maɓɗe
o jaabiɓe o wi
ko namdal gotal tan namdotomi on so on jaabima mi haalana on holi to pawmi gueɗe ɗe mbaɗanmi ɗe holi nelɗo Yaya yo baptisoy ko Allah walla ko yimɓe jaaboɗe kam
ɓe goni e yewtirde e koye mabɓe aɓe mbiya
so en mbi ko Allah nelimo ma o namno en holi ko waɗi en goɗɗinanimo kono kowoni so en mbi ko yimɓe nelimo
hannoɓe wiide noon koɓe cuusano diɗɗal ngal gati yimɓeɓe fof jagguirno Yaya ko annabi tigui rigui nden ɓe jaabimo ɓe mbi
min ganda holi nelɗomo
o heɓɓiti o wiɓe
nden noon min ne mi haalanta on holi to pawmi gueɗe ɗe mbaɗanmi ɗe
Marka simore sappo e ɗiɗi caggal ɗum o woni tindandeɓe o wiɓe
gorko goto meeɗi wadde guesa resen hoɓi ɗum haa hiɓɓi asi ɓiɗirka ndiyam resen waɗi kiw caggal ɗum woodi ɓe o waddiren peccen o ɗanni nden yeehi haa ɓoggere resen o neli to remoɓe to carwowo gooto ngam heɓde geɗal makko e ngurnaandi ngesa hee kono ɓe jaggi carwowo o ɓe piiɗum haa ɓakkiiƴiƴa mum ɓe ndiddi ɗum hootiri juuɗe mehe jom ngesa o neli e maɓɓe kadi carwowo goɗɗo oon ne ɓe keli hoore mum ɓe koyni ɗum jom ngesa o neli kadi carwowo tataɓo ɓe mbari ɗum caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi noon sarwoɓe heewɓe woɗɓe ɓe ɓe piya ɗumen ɓe ɓe mbara ɗumen alaa ko heddorino so wona ɓiyi ko mo horsini o sakkiti nelde toon on o wi'i maɓe kertu ɓiyam o kam kono remoɓe ɓe mbiyodiri e koye mumen ko oɗo woni dono o ngare mbaren mo keetten e ngesba ɓe jaggi ɓiɗɗo o ɓe mbari ɗum ɓe beddi ɗum to caggal ngesa to joni noon holino jom ngesa o waɗata mate wona o yahata o wara remoɓe ɓe o watta ngesa ba e juuɗe woɗɓe mataw kay on tarima ngol ɗo bindol hayre nde mahoɓe ɓe nduni nde ko kayre wonti hoore maadi ndi ko ɗum woni ko jomiraɗo o waɗi te ina hawni e gite men
ardiɓe yahuden ɓe gone yiilade no jaggirimo gati ɓe paami ngol tindol koye maɓɓe fayi kono ɓe cuusano diɗɗal ngal ko ɗum waɗi ɓe goppimo ɓe jeehi hunde farisee'en ɓe e wonanɓe heeroɗeɓe nela faade makko ngam rullinirdemo haala makko ɓe gari ɓe mbimo
ceerno amin gandi ko a gongi hante a hulani hay goto gati wona fayidagu neɗɗo yewata janganirta lawol Allah ngol ko gonga beele yoɓde césar alaman ina yamira omo foti yoɓede walla o fotani
kono nde wonno omo anduno naafigagu mabɓe o wiɓe
holi ko waɗi oɗon tuufomi gaddane kam dinarion goto mi yiya
ɓe gaddi denarion goto o namniɓe o wi
holi mo jeeyi ngo yeeso natago ɗo e ndeɗo inde
ɓe jaabimo ɓe mbi
ko césar jeeyi
caggal ɗum o wiɓe
totte césar ko jeeyi totton Allah nde ko jeeyi
kabaru makko haawiɓe woodi saduséen arɓe to makko ko ɓen mbiyata ummital wodani namnimo ɗum ɗo
ceerno Musa yamiri en so neɗɗo maayi ina ɗali joom suudu te dañani meñum walla mawnum ina foti ɓamtude joom suudu mum ngam dañande ɗum ƴiwdi meeɗi wadde worɓe jeeɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba afa o resi maayi dañani ɗimma o ɓamti debbo o kañumne maayi dañani tataɓo one rewi ɗon woori noon haa jeeɗiɗo ɓe fof timmi kamɓe fof ɓe ɓamti debbo o ɓe maayi ɓe dañani coggal ɗum debbo one maayi ñande ummital maayɓe holi e maɓɓe mo wonata joom suudu mum gati kamɓe jeeɗiɗo fof ɓe meeɗi resdemo
o jaabiɓe o wi
mate wona addani on majjude ko on paamani wona bindi ɗi wona bawɗe Allah ɗe
gati so maabe ummitima worbe ndesata rewbe ndesataake be ngurdata kono malaikaaji gondi dow asaman dini ko faati e ummital maabe mate on taraaki e deftere Musa he do halata halo sobe jurdo dum do ka Allah wiimo min ko mi Allah Ibrahima ko mi Allah Isaaga ko mi Allah Yaquba Allah wana Allah maybe ko Allah wurbe ko on majjube no feewi
goto e sariyan ko be heedinoma yewtere mabbe te nani o jaabi mo sadducen be jaabawol mojjol ko dum wadi o batti o namni o wi
jamirooje de fof hol hen burnde fayo dinde
o jaabi o wi
ko de do yamirore buri fof fayo dinde Israila hedo ko jomirado Allah men o tan woni jomirado yidir jomirado Allah ma bernde ma fof fittandu ma fof hakkille ma fof e dole ma fof ko ndedo yamirore rewi hen yidir koddido ma no hore mani ala fof yamirore burnde dedo didi fayodinde
e on saha sarienke o wimo
e cherno haali gongo ko goto te goddo ala sona kanko te yidirde mo bernde mum fof hakkile mum fof dole mum fof wondide e yidirde koddido mum no hore mum ni ko dum buri sadakeji cumeteedi wala goddi baadi wonde fof
nden Yesu yi o jaborima hakkile wimo
an a waddani laamu Allah ngu
cagal dum yimbe be fof kulti namnaade mo hunde do Yesu janginta e der galle Allah do namni dum do wi
holini soriyan kobe be mbawiri wiide almasihu o ko tanum daawuda ngati daawuda e hore mum cagal de ruuhu cenido o longini dum wi jomirado o wi faade e jomam jodo nyamam hami watta anbe ma pawirgal njaabordima daawuda e hore mum wiata mo ko jomirado nden non holino wonirta tanum
diddal mangal ina hedertono Yesu weltare o woni e janginde yimbe be dum do
deno de be sariyankobe be jidi tan ko dasde wutteji e salminede calminali teddudi e nokkuji kewdi yimbe be jidi tan ko jonde burde setinde e der batirde e kodule abe morko jawdi dewbe sankorabe be dutto kadi be mbada torali juudi ngam mujji kinade mabe pawe kugal burgal hittude
cagal dum o jodi o huccite lal sadake o woni jewde no diddal gal lumbirta hen kalisni aldube hewbe ina lombatno e maggal kalis kewdo diwo cankorado basdo goto ari lumbi hen tankaji didi e on sa o noddi almum makobe o wi dumen
e gonga modo wi on o do diwo cankorado basdo lumbi lal he ko buri hewde e ko wodbe be lumbi hen ko ngati hedibe be fof cakki ko ko burtirako kono kanko e der basal mako o sakima kala ko jogino kala ko wurdanno
marka simore sappo e tati nde wo yalti e galla Allah he goto yalmu mako wimo
cerno yew kone ko dum woni kaaj kone ko dum woni mahanteje
o jaabimo o wi
a yide mahanteje mawde hay hayre wotere accetaake e dow wonde ne fof memat leydi
cagal dum nde wo jodi to dow hayre olive to o huccite galle Allah he Pierre Yaquba Yohanna e Andere teldi e makko namnimo mbi
halan min holinde dum aroyta e holi male gasgol den gede fof
e on saha o woni e widebe
ndeno de woto hay goto homto on hebe ma ngar yatta indam goto e muwen fof wiya ko min woni goddo te mabbe komtu hewbe so on nani dilla hareji so on kabrama hareji woto kule ala e sago dum wada kono wana tata wa gasirde aduna ma dawla haba dawla goddo laamu yana e laamu gongu ma leydi yerbu e wonno kuji te ma hegeji mbad den gede fof ko fuddo de ngatiwere kono onon ndeno de ngati ma yimbe darnu on e nyawirde ma on karwise e der batirde ma on darne e jeese ardibe kanyum en e lambe sababunde am gam setade e jeese mumen ala isako ko adi fof kabaru modde o yeyne lejjidi fof te se on nawama on darnama e nyawirde wata paye sababunde ko poddon halde kale konguli di jogor don rokkede don e don di ngati wona onon jogori halde ko ruhu cenido o ma wod wodbe minirabe mumen wala maunirabe mumen e juude laamu yo bare babirabe ma badir non kadi faade e bibbe bibbe ma gummano jinnabe mumen bada fere ha bare ma yibe fof ngagn on sababunde indam kono kala tinido ha jofi ma dande so on ji haram kalkowo o ina do fatani wonde do yo tadido fof fam den be dum tawi yude fof yo ndogan kaaje modum tawi do mbildi fof woto tello te woto naat yettude kaake mum modum tawi gese fof woto ruttano gutte mum ko ni ndaw musiba faade e rewbe so wiibe kanyum en e muyninobe den balde torode Allah woto dum arde e saha chattudo dan naade ngati eden balde lepte de meeda wadde gila e fuddode tagore gilande Allah tagi fof de jogorani wattude ha abada ma bad sinno tawino jomirado o ustano kewal di nyaldi hay goto dadatano kono o usti kewal majji sababunde be o subibe den non so wodi biido on yewe almasihu o nani wala o mana woto jabe gati almasihu en fenobe e annababe fenobe ma pen te ma bad mandeji e kabisaji gam etade funtude be Allah subibe den non onon deno de mi habri on fof gila arani taw kono e din nyaldi tiagal saha lepte o nange nibbidat lewru natta yainade kode asaman chama bawde wewde ndimbo e on saha ma bini do yie ina ara e der rulde ina wondi e kaadi bawde e daraja ma onel malaikaji gila e funnange ha e hirnange gila e rawa ha e worgo ha do leydi asaman kaddi gam rendinande mo be usubibe jewe jiwi so chate makki keccidi bedem lefi makki bilti on gandat ndungu faandima hono non so on jiiden gede ina bada gande o badima o manodamal galle e gonga moda wiya on o yonta yawtata muk taw dum fof arani leyde asaman ma pirto kono kongule am pirtota ko muk kono non hay goto anda mande ngun nyalngu wala on waktu arata hay malaikaaji gondi do asaman di nganda hay biddo o anda ko baba o goto andi ndeno de perte gite ngati on nganda holinde saha o arata wayata kono gorko gondo e dannade jaltudo galle mum resndi sarwobe mum goto hen fof e gollal mum yamiri denowo damal o yo waldu gite kecce den non mbal de gite kecce ngati on ganda holide jom galle o artata ina wawi wonde kikide wala fecere jam wala su gertode njoggi wala subaka law denu de woto bettude on o tawa odon dani ko kalanan mi on ko ko dum kalanan mi yimbe fof mbal de gite kecce
marka simore sappo e nayi ina heddino balde didi hade kew dandore ngu e kew mburmo ala lawirngu ardibe yettinobe sadakbe sariyankobe be ngone tuntindade mo ngam jaggude mo baramo e der dum be ngone wiyondirde koye mabbe
en potayen jaggude mo e der kew he bel wat yimbe be jirgitaade
o wonno ko betani e der galle simon nyawdo baraso nde o jodi o woni nyamde debbo goto naati ina jogi guttu baddo nebam urdam tiidam cogu pewniradam narda dimo debbo heli guttu o wujimo hunde wonnobe don be mettini ngone wiendirde koy men
holi ko nde bonande nebam woni hadan wawuno yeyete ko buri denarenaaji temedde tati to te wasbe be
ngoni e felde debbo kono yesu wibe
ngoppema o deje holi ko wadi odon tampinam ko wadanimi ko ina yodi ngati odon gondi e wasbe nyande fof te ne jiddon wadande dum en moddere fof odon bawi kono min on gondata e am nyande fof o wadi ko wawi o wujibandam ngam ubbugolam e gonga modo wi on kala e aduna he fof no fotiri do kabaru modjo o yeyna ma ko odo debbo wadi ko jangte tema o siftore
e on saha Judas Iscariot goto e sappo e didobe yeyto ardibe yettinobe sadakbe ngam wadde Yesu e juude mumen ndebe kedimo be belti hen kadi be podanimo yende mo kalis e der dum o woni yilade mosel no wadirimo e juude mabbe e nyalawmo gatano kewmburmo ala lawir he do jaw kon kon layete do almube be namni Yesu bidum
holi to jidda min keble noyma hirande kewda ndore de
e on saha o neli almube makko dido o wi dumen
nate e der sare he ma on potti e gorko goto ina rondi guttundiyam ndewe e makko e galle mo waawinaade fof mbiyon jom galle o cerno o ina namno holi suudo foti hirtodaade almube mum hirade kew dannore nde ma o hollu on suudu mawndu wondutu dow huberato fewndaado ha gasi wondude e kabirde mum fof ko don keblanton en hirande de
almube be pokkiti naati saare he tawirino wirno dumen ni kebli hirande de den yehi akikide o arde sapo yidido be de yi habe njodi abe nyama o wibe
e gonga modo wi on onon hirtotobe ambe ma goto e mon jamfum
almube be cuni goto e mumen fo woni namnade mo ina wiya
mbar wana min
o jabibe o wi
ko goto e mon onon sappo yidido be lombidowa am jungo mum el halo biina do o nana yarano windira faade mum ni kono musiba wodani jam fotodo mum kanko biina do hay wasnodo jomum jibinede buratno e mum
do be kirtotodo o jetti mburu cagalde o yetti alla o tajimo o totti albube makko be o wi dumen
ndehe dum do ko bandam
kadi o jetti koppu ndiyam reseng cagalde o yetti alla o tottibe kambe fof be jari hen o wibe
dum do ko dijamam dijam tabitino jam aadi keso ndufana dam hewbe dam e gonga modo wi on hankadi mi wonta yar ndiyam reseng hanyade jaroy mi kesam e der laamu alla
cagalde be nyimi jimni jettor be jalti be pay hayre olive o wibe
onon fof ma on pergito ngati ina winda ma mi fi gaynako o baali di caro kono somi wurti ma mi adayo on galile
Pierre wimo
hay sinno tawi hedde be fof pergetima min mi fergittako
e der dum o jaabimo o wi
e gongo modo wima hande odo jamma ngori joggata laabi didi tawa a yaddani laabi tati ada andimi
kono Pierre hebbiti kadi wi dole
min mi weta mok mi andama hay sinno mbado jogori maydude ema
almube be fof kadi bi non cagal dum be jettu no ku beteda Getsemane o wi almube makko be
jodo dedo min modo toro
o jetti Pierre yaguba kanyumene Yohanna o fuddi tinde e bandu makko kulol e fayre o wibe
sunare berndam nana warami keddo dedo te perte gitemon
o wodditi seeda o sujje leydi o tori mbela o waasa rewde e o waktu mette so tawi ina wona o woni wiide
abba baba hunde fof ina wona do ma woddinam de mette kono non woto wad ko welatami ko wad ko welatma ko
o arti e mabbe o tawi abe dani o wi Pierre
Simon bela ka danilu awawa fertude gito hay waktu goto tan perte gito torodon bela woto on jande e jarabi ruhu o ina heewi sago modjo kono bandu ina famdi sembe
o wodditi kadi gongol o tororino adanni o arti kadi o tayebe dani ngati gite mabbe ko teddunode doygol be donki andude ko be biyata mo o arti kadi tatabol o wibe
ha joni gondon ko e danade odon pofto yoni waktu o yettima bi neddo o wadama e juude bakkudinobe gummodo je hen on ji gondo jamfaadami o nani
o gaynani halde tan ha yudas goto e sappo dido be yetti ina wonde yimbe heewbe jogibe silamaaji e chabbi nelnobe ko ardibe yettinobe sadak be sariyankobe be kanyum en e hohobe be gondo jamfaadami o holli no diddal gal holi maande de jogori wadde o winobe
bo jogor mi urnaade o ko on cokludon jaggem baddon mo en den ko mon
yudas yetti tan battimo wimo
ci cerna
ciagal dum o urnimo be pawi juude mabbe makko be jaggimo kono goto e wonnobe don be fodi silamu mu fi carwowo horejo yettinobe sadak o mucciti no fumu yesu wibe
so don jaggami gaddoton ko silamaaji e chabbi elle ko mi tajaw bodo wondanno e mon nyande fof bodo janginanno e der galle Allah he kono on jagganum dum ardi ko bele bindidi ina tim
e der dum almube be fo ngoppi mo ndugi won suka gorko goto mojinodo wudere leñ dewnodo e makko o jagga o nyorti wudere nde o dogiri bandu meru be nawi yesu to horeji yettinobe sadako tawi ardibe yettinobe sadak be hoobe e sariyankobe be fof ina denti pierre rewe makko to woddi naati e dar dingiral galle horeji yettinobe sadake o jooditi don e gardeji di omo ito ardibe yettinobe sadak be heddibe jeyabe e nyaawirde tawnde be fof ene jilotno ko cietti e yesu ngam fawde dum kugal mayde kono donki e der dum yimbe hewbe ina cettotono e makko fenande kono abe lurundirno e koye mabbe wodi ummibe cetti e makko ndedo fenande
mi nani e mo wiya ma mi fettu ndu suudu Allah ndu yimbe mahi mi darna wondu ndu yimbe mahani e der balde tati
kono hay e den tobere abe lurundirno hen e der dum o reje yettinobe sadako dari e hakkunde yimbe fof namnimo wi
belo ala ko jabiida mati annanani ko be yimbe cettato e mako
o deji o jabaake ay hunde horejo yettinobe sadako namnimo kadi wi
mati wana ko an woni almasihu bi mo jettodi godani o
o jabi o wi
ey ko mi dum tema on jibi neddo o ina jodi nyaama jom bawde o jion dum kadi ina arda e duule be
e der dum horejo yettinobe sadako seki chomti mum wi
en joklani hankadi sedeji on nanri noppi mon yen noore Allah nde holi ko ganduɗon hen
yimɓe fof payimo kugal mayde hunde mabɓe fuɗɗi sirdude makko ɓe mbumi yeeso makko ɓe gone gomsademo aɓe mbiya yo longjun holi piɗomo gardeji ɗi jaggimo gone fiidemo kelle hakkillaji ɗo Pierre woni less e nder dingiral galle heeɗo goto e rewɓe sarwoɓe hooreje yettinoɓe sadak ɓe yetti on yi Pierre ene ito ndari dum wi
anne kay gonduno da ko yesu nasaret naajo o
kono Pierre yeddi wi
mi anda te mi faamani ko jidda wiide ko
ciagal dum Pierre ummi fay damal galle tan ngori joggi carwo debbo yimo woni wiide wonnobe don be
o gorko ko e mabbe jeya
Pierre yeddi gongol sa dabbo ciagal mum wonnobe don be mbi Pierre kadi
koy mabbe tigi jeeda sabu ane hore ma ka galile naajo
e der dum Pierre woni wonde ina hudo ina wiya
mi anda on gorko mo kalaton
don tan ngori joggi dimmol tan Pierre siftori ko Yesu wino dum ko
ngori joggata laabi didi tawa a yeddani laabi tati ada andimi
e der dum Pierre woni woyde Marka simore sappo e joyi subakalaw ardibe yettinobe sadak be e hohobe be e sariyankobe be e nyaawirde towne nde fof njododi be tongi yesu be nawani dum pilat namnimo wi
bele ko an woni lamdo yahuda eno
o jabimo o wi
an e horema a wi non
ardibe yettinobe sadak be ire takkatnomo ko heewi e der dum pilat namnimo kadi wi
bele a alaka jabida a nanani ko be takkuma ko fof
o natti jabade dum hawi Pilat kala kew dandore Pilat ne rokkanno yimbe be subade e sokabe he goto mo poti woppitanede ndeke gorko goto beteedo Barabbas ina sogdeno e lundibe warnobe hore e jigitare de yimbe be ngabbi ngone nyaagade Pilat ko wowno wadade dumen ko o jaabibe o wi
bele odon jidi mi woppitana on lamdo Yahuda eno
gato fami ardibe yettinobe sadak be gaddanire mo Yesu ko kiram ko be binyi diddal gal e nyaagade Pilat yo woppitanbe Barabbas Pilat wi diddal gal kadi
nden non holi ko jiddon mi wada mo biyeton lamdo Yahuda eno
be gulli kadi be bi Pilat namni be wi
holi ko o waji ko goni
kono be beedi wullude abe biya
yo fere
Pilat yidi weltinde yimbe be woppitani dum en Barabbas cagal dum o yamiri o Yesu karwise o tottiri dum yo fengoye soldate be nanimo e der dingiral galle he manam e der lamordo he tarnimo habbere soldate be de fof be bornimo sabondor folmat be cagnile fol koje kadi e pilimo dum cagal dum be goni salmin demo abe biya
la hudan salminama
be goni e fide e hore makko kewal abe cirja e makko abe cujja yeso makko den be gayni tonde mo be borti sabondoro be bornimo chomci makko cagal dum be nayimo bowal gam fegoyde mo gorko gore beedo Simon jiyaado siren bamum Alexandre e Rufus rewi don tawire ummi ladde solte be bawnimo wakkade fengirde Yesu de be pari Yesu nokku beedo Golgota o dum firti ko nokku lalagal hore be jidi yardude mo ndiyam reseng jillo ndira dam e mir kono jabani yardu cagal dum be pengimo be pecci chomci makko cagal de be badi kuraaje habe gandi goto fof ko foti nawde be pengimo ko sanga waktuji jeena e subaka dido konguli jibna e makko ngam hollirde dalilu pengol makko lamdo Yahuda en be pengdimo e tajobe dido hen goto bangge makko nyamo goddo o bangge makko nano ko hono non bindi biidi
o hisama e wofobe
di timiri wirto tonobe don be ina dimbinanno koye gona yennude mo biya
Hey ma, an pito sud allandu. Ma ta dum bender badde tatio. Dan horma jipo fengirde he.
Hono non ardibe yettinobe sadak bene kanyumene sariyan ko be ngone tonde mo ene biyondira e koy mumen.
O dandi wadde kono o ronki dandude hore makko. Yo almasi o lamdo Israila o ki ponka je fengirde bele den gi an gongde nen
be o fengdano be kadi ngone yendude mo dugude waktuji sappo didi nyalawmo ha waktuji tati kikide nibere kulus wadi der leydi he fof den yeyi ha waktuji tati kikide o wulli dade dow o wi
elai lama sabaktani
dum firti ko allam allam holi ko wadi go pudami hunde wonnobe don be nani ko haali ko wore wiide
kada de amono not Elias
goto e mabbe dogi soowi tajatinde e pos e binegara logi dum e kewal faari dum e hunuko makko bele yo yar rutti kadi wi
dale jeven so tawi ma Elias arjipindemo
kono Yesu wulli wulago mango taji rido suudu Allah o seki gile dow ha les wonti alluji didi mawdo soldatebe kuccinode makko o yino mayirini wi
so gonga o ko bi Allah tigi
won kadi rewbe lusininobe ina choyno ina jeyeno e mabbe Maryam Magdala Maryama yumum yaguba tokosel e Yoses kanyumen e Salome ko ben de watno e makko ina charwamo de wonno Galilee de rewbe hewbe wodbe yaadunobe e makko Yerusalem kadi ene gonno don nde yeya kikide nde tawno ko nyande kibungal wonno manam jango e mum wonno nyalamo foftere yesu ara metenajo teddinaado e nyaawirde tawnde he daminiido kanyum e hore mum laamu alla o ari o hebi ciusal o yehi to pilat o namni dum bandu yesu kono pilat hawa e nande o mayi gila joni o nelani mawdo soldatebe o o namni dum so tawi ko gonga o mayi ciagalde pilat hebi jaabol mawdo yamir yusufa nawde bandundu yusufa soodi kasanka leñ tellini bandundu hasni dum wadi dum e yanande asande e der hayre ciagal dum o regni hayre o hippi dum e damal yanande he mariama magdala e mariama yumum yoses ina daratno do wada do marka simore sapo e jegom den yeyi ha nyalawma foftere o benni mariama magdala e mariama yumum yaguba kanyum en e salome choodi ureteri ngam urnoyde bandundu subakalaw nyande hore yontere be payto yanade to tawinaangi fudi be ngoni e wiyondirde koye mabbe
ole dengna naw en ole ipine edemale
kono den be bamti gite be ji hayre de kayre fo e teddude deregnama de fawa bange e won saha be naati e der yanande he be tawi ton suko gorko ine borni wutte danejo ine jodi bange nyamu be kulino feewi suko gorko o wiibe
woto kule mate wona ko yesu mo nazaret penganodo o jiloto don wala do o wurti jewe no mo wadano o nani joni non jehe biye almube makko be e pierre maw ardo on galile ko ton jiyoton hono no wiruno on ni
e on saha rewbe be jalti yanane de ndogi ine cinnya ine naji kono be kalanani dum hay goto sabu ko be hulnobe nde yesu wurti subaka law nyane hore yontere adi feñande ko mariama magdala muriddo no seyde neji jeedide mumo on ne yeyi habroyde dum wondunobe makko be tawi ben ine gonde sunare ine ngoya kambe fo e nande o wurti te mariama yimo be jabanani mo ciagal dum o jetti mbadi gondi o feñani almube dido wonnobe e yolde be garti habrude dum deddibe be kono ben jabani hala mabbe ciagal dum o feñani sappo e gobe tabi ina nyama o felribe ngakkende mabbe holare e tir horagu mabbe sabu be gongdi nani hala yinobe mo ciagal ndew wurti be ciagal dum o wibe
jehe e der aduna he fof no fotiri jey non kabaru modjo o tagore fof kala gongdindo baptisa ma dande kono kala mo gongdinani ma fawe kugal ko dido ma ndeji jogori wondude e gongdinbe be mabbe diddu seyde neje indam mabbe kal demde kese mabbe njaggu baaji leydi e juude mabbe hay so be njari posone hay hunde wadataabe mabbe paw juude mabbe e nyawbe cella
hono non ciagalde jomiraado yesu halde mabbe dum safa faade dow asaman jodo yi nyaamo alla almube njehi yeynoyde bang yo bang kabaru mojo jomiraado ene wonduno e mabbe te ina gogdini ratno kongolgol mandeji jaadadnodi e maggoldi